sorkobe na mbi'en dukona laami be ndiyam wombe do mayo kanyen ndiyele godde seyni yakuba goto e mabbe joda kanto ete Kwasi ndar boboy region modoso hande o wadna dubi chapande jetti e jetati oronena sorkaku enda e inniko kano woni o wi no wodi latibe do lato sorko feseronay
do tijje mo goto kayon
ndotti be gomna dom yewobe suka tokkobe ko watta dubi sappo ma sappo e go nden wana gamcede suka tokkata do tijje fa heba kando jango kona forin amma sukaɓe handen ceede ƴamta ɗum waɗi ko kefta hunde fuy
siwaɗi futalite
sorkoɓe ko andirano wonno no woduno sirriji sanne sirri ɓaleerdu konna woni koɓe golliranno jonnon seni yakuba wi'i alsilama ko dina mum naati heli sembe majjum sanne
son alsilama tara
alsilama gal e golleji sorkaku yadata amma ngel hen fu daɗiɗa gaɗɗa na waɗu ba jango sorkoɓe no mbawi waɗi dobaki muɗum le maayo
egel ka doɓo kutte
ba ko non waɗi woɓɓe maɓɓe kay no heddodi e sorkaku endan e sirriji ɓaleji ɗi eɓe godi bat koɓe gatto seni ɓe keeɓi ɓe ndimanama cukalel keccel ɗum ɗon no heddi e maɓɓe
ayi patron o ñongo gunɗo
mawɗa inniɗi reedu woni no fillano kam o wi kam ñande o rimuno ɓiyi ko babiraɓe mum koƴi ɗum gattoy le maayo o diƴƴaydu na ko o yotti to hayre mawde witende babako ɗon o hoƴa o wartira ndeni ɗum ɗon waɗama nden tabintitte ko suko on no ɓi halal amma ndeni wona ɓi halal no funa udi
sorkoɓe himɓe no laatiɓe no andirade ko nan sawrugol himɓe seni yakuba o ni ko watta duuɓi capanɗe joyi omo golla nder muɗum ɗum wallimo dukonda saabu kanƴe o jogori koreji makko e cukaɓe makko faadu konda o heeɓi o yehi o waɗo e hijju makko wakkati mo kalte o endan ni sukaɓe makko fe goto wala norona golle ɗe.